It's Jimmy.
It's Louis again. Fanye biashara mara nakona wewe tu kila nikilalala namomba Mungu nazidisha na swala akulinde na kupe uvumilivu na stara kwenye mami ya wewe kwanza unanivutia kikuwaza mpenzi unajua nisipopona na mwakicha yani uchizi na kuwa ninashinda kikuwaza mpenzi unajua nisipopona na mwakicha yani uchizi na kuwa yani uchizi na kuwa mie pum pum tight. Oh mama, when you make me feel alright. Oh mama, see the way you do me nice. Just like a ganja, I'm feeling so high. Mama, see the katika. Why you bashing? Mama, do lash. Drop your love, baby. For your daddy, come. Take your love, baby.
When you mami, yeah. We were kwanza.
Kikuwaza mpenzi unajua nisipopona na mwakicha yani uchizi na kuwa ninashinda kikuwaza mpenzi unajua nisipopona na mwakicha yani uchizi na kuwa yani uchizi na kuwa mie.